Sonke ngabanye kusuka sebancane besithobela ukuba semthethweni ethile. Abazali bethu basifundise singakwenza nesingeke sikwenze. Futhi uma wafana nabemnganeni nebala leyo mthetho wayethola umthwalo igidi ingqondo. Akubengelele phine kwamukele futhi engosi nefresh ngingusibonelo Pithi Ngema ongumlomo kaBene Diamond weChristian It Works. Ngiyikhumbula ikhathini ethile ngikhula ngisho ngithi eish akuveke bamnandi mase ngemdala ngikhuleke lamageta ngimelelo yabazali ngangitshela ukuthi ngamhla ngiyosuka kubo ngiyokhuleka kuyo kodwa ngakhula ngasebenza ngafica emsebenzini nakhona kunemithetho yakhona nasebusinessini kuneyakhona futhi nasempilweni nakhona kunohide leyakhona manje yebone bala kunondlovu kayiphikiswa kulomhlaba abanye abazali bangondlovu kayiphikiswa kodwa ngokwemvama imithetho ibekelwe ukusiza ngisho nala khona sizama ukuyiroba. Kunesizathu sokuba sonke sitshale ohlangothini olufanayo lomgwaqo lalapho esiya ngakhona. Angithi kunesizathu esihle ukuthi simele ukulawula ukuyiphatha kwethu emhlanganweni emphakathi okundlelanye futhi noNkulunkulu ebeka imithetho ukuba siphile ngayo. Umuntu wabhala amahubo 119 wawabhala angumthandazo kuNkulunkulu futhi uthatha yonke le nto yokuqonda ngemithetho akubeke elinye izinga elisha. Amahubo 119 verse 13 kuya ku-16. Ngomlomo wami ngimemezele zonke izahlulelo zomlomo wakho. Ngithokoza ngendlela yobufakazi bakho njengemfuyo. Ngiyakuzindla ngeyalezo zakho. Ngihloniphe indlela zakho. Ngiyakuthokoza ngeyimiso zakho. Angiyukhohlwa izwi lakho. Wow. Akuyona into enhle yokubuka izinto leyo. UNkulunkulu usithanda kakhulu ngangokuthi imiyalo yakhe ayikhonela nje ubuhle bethu kodwa kuba siyithokozele ukhonela ukusinika impilo ngokuchichima kwayo. Ngiyakuzindla ngeziyalezo zakho, ngiyakuthokoza ngeyimiso zakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungathandabuze ukuthi usitshele ukuthi lezi iy'nkulumo ziyakubusisa nathi sidumise uNkulunkulu kunye nawe. Inombolo ithi 067-706-0077. Angiphinde 067-706-0077.